ZWAP.com.
Woody Beats go crazy. Beshi ioneka monganele 19. Ndefu zina choka pati nikali pasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Beshi ioneka monganele 19. Ndefu zina choka pati nikali pasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Muklap, Dangena, Chadiva, Chapena, Mavela, Black Table, Vimova, Black Label, Magelo, Montelo, Savannah, Takila, Chalila, 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 Bendera, Bentena, Vapaka, Chiringa, Bemako, Bemako, Chokako, Mutira, Peteka, Mutila, Godfather, Nidila, Wambela, Wasila, Kulibe, Kulila, Kulila, Kulibe, Kujama, Kulibe, Pejama, Nilipe, Kugona, Kulibe, The Moon, The Star, The Sun, The Sky, My Wound, My Scar, The Pain, The Lie, The Wish, I Die, The See, Me Fly, I Kiss, The Sky, Me Do, Or Die, The Snake, The Cat, The Rat, The Dog, Nikalimu 18, Beshi ioneka monganele 19, Ndefu zina choka pati nikalipasini, Bafana vabwela nikalimu 18, Manyimbo ya choka nikalimu 18, Beshi ioneka monganele 19.
Nikalimu fashioni, nitauka maiko nitane Jacksoni. Bafuna beef wabo ndaba they are starving. Chiba baba kero yao naisi ya pasini. Ni maponi, kangono ni kingi. Sini kwesa flag boy, I'm still wavy. Man of integrity, R.I.P. Levy. Bakari kuliza jombo fulu ni banevi. Mukemu na kwa nisa 20 something. Dine legend they don't want to mention. Kayenze movie boy ndine starring. Sini feta, I'm still shining. Look how I'm tripping. Monga cheni fountain. On top monga mountain. Thomas still doubting, but I'm not stopping. Sini gwila bench, nikalimu 18. Befe valimu waiting.
Beshi ioneka monga nili 19. Ndefu zina choka pati nikalipasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Beshi ioneka monganele 19. Ndefu zina choka pati nikalipasini. Bafana vabwela nikalimu 18. Manyimbo ya choka nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18. Nikalimu 18.
ZWAP.com.